Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde alkamisare sappo e jeɗɗi lewru mars jeena yamde ƴaɓɓirima silma e sappo e tati nder maison de la presse Bamako. Oɗo wattu goto woodi gawo o ko nayri bangal arme france no dirteɗo barkano yoppude mabɓe leydi mali ndi hono ɗum wuri ñalawma hande o ɓe kolliti nokkule mabɓe mawɗe ɓe gondi haɓɓude kaaki mabɓe wattu joni o fa yetto d'accord mabɓe wonde nokku no dirteɗo gosi gofertema o kaña guɓe ciññiɗe kaldal e kawral ngal e leydi meɗen ndi ɓe gondi e wadde bottu mabɓe to gawo to wattu joni o fa ɓewto yela hono golleji kaldal e kawral ngal hani yarde yesso jonte seeɗa tan heddi e lewru ramadan ndu wattu joni o coggu kuɗɗe fanni gondi e gabbode le leydi meɗen ndi ɓamde nebantigaji fa yetto sikkaro kaña fa yetto yo condi kosam fuu gabbi le nokkule ɗe ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade ko nayri bangal yoppude armée français le leydi mali ndi ɓe mbiɓe gondi haɓɓude fa hande n guineji mabɓe ɗi noon ɓe kollitiri wiide micciteɗen wiide lebbi jeegom ɓe mbiɓe kokke le ko ƴaɓɓino ko wattu joni ɓe mbi kaaki mabɓe ɗiɗi temedere fou kay sappo e joyi ɓe keeɓi hawrinde ɗum ko wiyaɓe nayirto bangal niger ko hon ɗum wori fa keɓen famtare keɗɗen ɗum woni kanko Ousmane Niali Bouly o
wakkati joni o kabaru golle o no humtana hoore to d'accorde goosi e wi général mo ɗeydi france etienne du peyrou hoorejo barkan no ley mali kaaki gollirɗi yogaji puɗɗama yaltanede ɗe d'accorde nde holtiwiri ɗum ɗiɗo golleji ɗi jaata fewi caggal habtiɓeɓe
gonga barkan ana jokkini gollude ele ji miɗen mbawi mewde théoriciien ɓe tan min memamɓe sini wonko min maati kana min e koye amen min darano ndenago amen abiyoji immoto timude pattora fo hewto yandeji amen
hoorejo imadra barkan le mali holti wiide gollidal hakkude mabɓe larmi mali na jokkiti e ley sifaji kewɗi
non jaati miɗen jokkini gollude faabade larmi mali sini ɓe tewti amen mono fo no andi ko bandum watta miɗen paaboɓe banggal wallirde ɓe dow no hokkude kabaruji sini ɓe ƴewti amen na dow se won barmuɗo paɓɓame naɓede sawre wede
so kabaru ñiɓɓugol barkan to niger toon e hakkillo keƴaɗo barkan le mali kawar muɗum no wondi miijede
min mbawa haalde haala yaagol niger joni min fuu min mbawa yaade niger miɗen gondi e miijidade e kanankoɓe soldats en leydi niger e burkina kañeɓe g5 hasin dimɓe wallede min darda e mabɓe ɗum woni koɓe jiiɗi waɗanede caggal ɗum ko woni hen fuu e jiyan
so banggal hippugoji lekkerol mali niger barkan yelaki fewi ɓilade ɗum fa so ɗum laati e dow yela lamakoɓe niger ɗum woni ko holliti général etienne du peyrou
wakkati nde min dartuno fami nodda fedde dirpa huminide kabbaru yettinde armi ɗum woni haalaji muɗum wala foof koɓe jeeɓi sifade le oɗo golle ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓdi dow bemi amin ande taw somi ɓami dow page facebook e compte twitter studio tamani fedde nde noddete cadre stratégique permanent csp hollitama wiyede wattu juno ndeɗo fedde wayltama nde laatiki ɗum woni cadre stratégie permanent pour la réconciliation ndeɗo fedde micciteɗen wiide sema an le hen kañe plateforme fa yetto gouvernement le leydi mali ndi wattu joni gueɗe tati ɗe fa no gondi yidude le ngallure gawo nde ɓe mbi won toɓɓe du koɓe pamaray dow hen tafene keɗɗe mo kanko noddirta Ismaïl Wague yo kankone ministre kuminiɗo kabaru jaam e deƴere le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen
il n'y a pas de point d'achoppement
wala ɗum dukoji waɗi ley hen honno milirano ka wonɗo min pamaray ɗum woni kaɗo laamade ngal ɗo guɓal gouvernement o haalino ɗum fa laaɓi ley ko ƴaɓɓino ko so guɓal ngal ana joƴƴine kañi hani ardade golleji ɗi ɗumne yo haalaji komin birfititako dow hen min dokki guɓe ɗe wattu ɓe tinnoɓe miijono kabaru oɗo golle wori yalla golleji ɗi ana jaara yesso saabi de nokku fuu ko joƴƴinaɗi le leydi ndi ko nayri banggal jaam e deƴƴere kañe e ndenako gouvernement o kañum hani ardade ɗiɗo golleji holno ɓe mbiri ngal guɓal csp noon na cspr ɗum wawata laatade fewi hono ɗeɗo guɓe darne de gouvernement o yoppire caggal fou fota haala kañe landi ɗo wondi e wadde ko nayri banggal ndimako
leydi
kanje ɗum woni guɓe ciññiɗe kaldele kawral ngal wala fof koɓe jeeɓi sifade wattu joni o fewtude hono yimɓe yettunoɓe kabaruji tawaɓe toon le to min birfitata kabaruji ɗi so lamɗo jaɓili ko warata ko. Ɓe mbi terroriste en hewɓe kañi en mbarali laamu mena ko ko yata sappo jeyondu kañi en mbarali région Ségou kañi en motti fa jottoyoɗa Sigaso. Ɗiɗo kabaruji arme gonɗo le leydi meɗen ndi kañi hokki ɓe mbihi duɗi ɗo immadaraji ɓe gaɗi ɗum amde jetti fa yottoyade sappo e joyi lewru mars ƴaɓɓinondu fa ƴewtoyolono ɓe kañi reynirde jamare wonde toon nde ka fa nde micciteɗen wiide civil en hewɓe du kañi en mbara le région mena ko fa keɓɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
Les communiqués goto hollitam wiide soldats e Mali ngadi immadaraji dow e ley fo ñande sappo e tati lewru mars ndu ley e région Menaka e limi bomboje ko laati sababu helugol jalɗi terroriste do Menaka to ander bukan insi nananen harodi invokaretan in araban tabankor e tamalet don hollita le windande nde ɗi immadaraji e wi communiqué o waɗi bonandaji sanne hedde terroriste en ɓe fa handen le communiqué o soldats en ɓe kolliti wiide colsini terroriste goto nangi PM goto bonni du cakuji joyi engrais no waɗi ƴiwde jetti yaade sappo joyi lewru mars ndu nokku mbiyeteɗo Bekayewere le laamu Jabali le région Ségou boni le région Douansa le lugongoji larme o ɓe cami dow tugol le toggere serma ɗum laatiki sababu faɓe mbara terroriste en sappo e ɗiɗon ɓe nangiti du pikap ŋaji mitrayer ŋaji kañi PM ŋaji Sigaso le ɓaleeri leydi meɗen ndi larme Mali o sulsini terroriste goto nangi du kaɓorgal goto kañi e moto goto ɗum waɗi tanjo le on wattu goto immadaraji ɓe noddir opération kele tigui kañi du holitiwde waɗi terroriste en ɗiɗon nangi kaake kaɓorɗe kewɗe e téléphoji ɗum waɗi gumbu le région Nara.
Micciteɗen wiide fedde noddirten humendru wawci wocci nde kay holliti wiide ɗum woni arme o kañum waɗɗi ɗo bonandaji gaɗa le laamu ñononde civil en mbarano toon nde kamɓe arme o duɓe penni oɗo golle ɓe mbihi ɗum wala fo ko ɓeɗo yimɓe ldartata so wona fa bonna inde arme o noon ɓe kollitiri wiide haalaji mabɓe ɗi keɗɗen mo konko noddirte Mouhamadou Oumar Dembélé le yettinoɓe kabaruji arme o woni komo sifi dow hen.
Ngal ɗo kawrtallo yo tottodiral hakkillaji dow ilaji malinkoɓe ɓe ɗum woni ko holliti ardiɓe ministére ƴewtagol leydi ndi e wi kanko commissaire kominiɗo kabaru yirwere nuyle gollirɗe Ahmed Mouhamed Yaya kabaru muɗum no yowi dow gueɗe joyyi.
Oɗo projet pawiɗiɗo heeɗintingol leydi suudu ministre kumaniɗo heeɗintingol leydi woni landinɗo ɗum duuɓi joyyi ɗum warta fa ɗum waɗa ande hitande 2022 yaade hitande 2031 de makko ana haala hono laamu leydi ni ɓeydade balle société civile pelle kumaniɓe e rewɓe fa yetto sukaɓe ɓeydade laamorɗe nde leydi ni warta fa waɗa yalla heɓa huncande ɗum hoore kañum.
Keƴaɗo service uji laamu e golnoɓe ko mun en holliti wiide huncangol hoore oɗo projet o latto sababu hinnade yillaji batu mawɗo do heɗintigol leydi ndi feɗɗana docteur Kadiatou Boire o tendinowo to ministére jande dowre e kabaru lugaji.
Caggal ko batuji mawɗi pawiɗiɗo heɗintingol leydi ɓetti ko jonka golle oni min jiiɗi fa min jiya minen ka hono no ɗum haalirani min ka miɗen miili ɗo e wattu e juuɗe amin ɓe kaltanamin golleji fu gaɗaɗi ɗe ɗati muɗum.
Ministre kumuniɗo heɗintingol leydi ndi Ibrahima Ikasa Maiga ulti wiide ngal ɗo kawrital no jogui nafa mawɗo wonande gollirde makko e wi makko soni nduɗo talkuru jaɓanama e ley ko warata ko ɓe kinnoto yamirore muɗum.
O acca hakke yoɗon paami ɗum woni hono kabaru batu puɗɗuɗo le leydi meɗen ndi oɗo batu ko nayiri bangal ɓe mbihi ɓe ƴewtoto hono kala ko halno le leydi ndi fuu ko nayiri bangal koɓe noddirta assise national ko ɗum ɓe ƴewtoto yala hon ɗiɗo golleji kani tabirede hono kalnirmi on joni ɗum woni hollitinde wiide arme oɓe kay fama wiyede kamɓe gaadi bonandaji caggal ko civil en ɓe mbarano le leydi meɗen ndi ko fedde neɓe noddirta women wasi wocci nde kañi hayfi arme o hollitide yoɗum wona gonga no yo darde bonnude inde mabɓe tan keɗɗe mo kanko noddirteɗo Mouhamadou Oumar Dembélé o yo jottinoo kabaruji arme o komo sifi dow hen.
Dans un passage wonɗo jimɓe lande ke kananke goto hakkilla hono ɗum wawi waɗirinde landade kananke mo yottaki le o nokku fa haala war horeji ɗi larme waɗi do civil en saabi koyɗe mo jottaki le o nokku wala fuu kolitata kamɓe gaɗi ɗon minen fedde amen humininde daranade wallude militaire en min paɗɗitinɓe ɗiɓtalki caggal saabi gonga fuu min jeeyi e mun hakkillamen ɗum yo wadde tan yalla ɓe bonita hakkillo magal paɗen ɓe e larme o ɓeydi heɓude sembe fuu no ɗi haalaji bonɗi kalte dow mun waɗi war horeji de na ɗum e nandore mum wattu joni o won nelaɓe yaade le o nokku fa dara ɗum waɗi sini a ƴeewi kabaruji keɓiraade e téléphone ɗum ana nanga hakkillo na min hakkillo an wala fuu ko laaɓe muɗum saɗa yiɗi heɓude kabaruji laaɓude kena jaaha le nokku o
dum woni ndayir to bangal kanko noddete Etienne Fakaba Sissoko mi cittiden wiide on nangama om holle kaso dum woni avocat ngam makko be dum dartino wiide yalla om yoppitino le ko jabbino ko mi cittiden wiide dum yoppiti gongol juzem be jottu dum falli no gaydi lewru mars worondu o kayfa do wiide don ko nayri bangal halde halaji bondi leedi medin no be kollitiri wiide fa kebe famtar kedde avocat makko goto noddete Ibrahim Marouf Sako ko sifi do hen.
Juge o wana wajibe hokka jabu makko le on wakati fu sini welim on way domude hokku jabu makko jonte didi jaggal don on way wadde dum fo heba jewa kabaru mudum fa gasa o anda dabere do bamata page fu wala do majjum nedda men o juge ka tafon wala fu ko haifa fa wattu gon en joni o wa wiede kanko woni ngaddo ko haifa do mun don wala fu ko wadi nenno nedda mo wadai hunde yasen hani tawede ana uddede kasu nenno meden mila juge o yopi tamo sini o yopitaymo meden baye wadde wullitango wongo e cour d'appel min gon sariya mudon
dum woni ko nayri bangal kudene non gonde tidirde leedi meden dibe kolliti wiide bamde maro fa jotto heeda sukkar kanya fa jotto heeda neban tigaje e chondi kosam fuli leedi meden di wattu joni dum yaatan idum ngabba balde sedne heddi leedi ramadan do solando jabi dum burta jonte didi de do kudene ngala e hono kudde biade embargo yowete do mudun wattu joni yimbe soddo be ngadi no dango fewde jagotobe jagotobe dum bi lamo daro darne mudum fa kebe famtar ke
enen ga enna ele boutique mamadou nyangadu jeyowo to dendel lafe bugu le commune neberde ngalurende client hebbe fuddi ma bembede bangal ti alaji cioguji di
jonjono wa cioguji fubbe di gina di fu ciogum be di garam wala fu ko beeda joni ko min jaar fu ka fu monti ko nonum ko jaari monti ban nanu tidi maltulo joni ya fa unan nay ne ban dan nya iwda ivar na da en yaade gudore en unan nay eteme jeewon ko maro du 35 km wona unan tati eteme nay unan tati eteme joye gam ya ka unan tati eteme jena super lobo wala fu tira jena
alhalimo buti goddo gondini e wi mako dido telaji yu rafi produji di le amargo etawde fuf
o suwarun
amble wadi nan 50 kilo an wonti e sottede buti ujinaji joyi kosam beediki ko wonno sottede temen nay chapan e jeegom yi fa temede joyi nebam beediki ko wonno sottede buti temede di e nogay yehi fa temede di e buti chapan de nay kule de fu beediki wattu joni o lew ramadan du doni gandi warde mi andi jagotobe an tiagal mudun e kan yewtade sottobe anguroji be
no client be wadi noddango fewde e lamukobe fiide dabreji buytude cioguji di fadde lewru korka micitan wiide golirde humanitaire jagu DGCC tiagal jumoji se dawudi fuddi imadraji haybu gollo cioguji di client en hewbe nalando ko e mun en do nafaka di do dabreji di
dum won fedde modde pinide fedde nations unies humnide kabaru yir werale nokkule de be ngadi batuma be kenya do bomako do watta jonono imadraji de be kani wadde bamde 2020 fa yotte 2024 le nokkobe gondi e mijade do hen kedde mo kanko nodde josu hero yo kedar fedde pinide le leedi malindi ko masifi do hen
c'est toujours important de
partir yo tadi ko hunjana hore wonande pabotobe na jogi sate fuf nafa modo leedi malindi ana eli alahali mudullaka nawdo sanne e fuddo hejo golle amen leedindi kabar covid-19 wodi non beedade e lamu hakkundejo den non denten e pawtobe gouvernement o hinnade golle o na jogi nafa e kaydum pawtobe wobbe bangal sifa golle jawdi halana en yala jewtade jabuji kebaadi e kaydum jewtade kala ko golla ko hinnade kabaru alhali o e dartinde kabaru mudum bangal hitane 2022 e duubi garoji di ne mila wiide kala ko sarta wonande 2022 e hunde muinde sabe hejo golle huntinago hore yu jati ko leedi ndi hasindi ni e nder mudum no gonno odun e yidi min ngatana hakkilo
Sidio Tamani do Faba Muya gouvernement leedi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
Sikrab en bien watto nangiri en juude do kaddeten beta hande do kabaruji meden di fande fadje e fe no konnande do no do e ser yotre meden de anawudi wassalam Sidio Tamani